Yohani umutwe wa 11. Umuntu witwa Lazaro wari utuye Betaniya yafashwe n'indwara. I Betaniya ho niho Mariya n'umuvandimwe we Marita babaga. Lazaro uwo yari musaza wa Mariya, wa wundi wasize nyagasani yeza amavuta ku birenge akabihanaguza umusatsi we. Nuko abo bashiki ba Lazaro batuma kuri Yezu bati,
"Nyagasani, ukunda ararwaye."
Yezu abyumvise aravuga ati,
"Iyo ndwara si yo kumwica, ahubwo igenewe guhesha Imana ikuzo kugira ngo umwana wayo nawe akuzwe."
Yezu yakundaga Marita na Mariya na Lazaro. Yumvise ko Lazaro arwaye, asibira aho yari ari indi minsi ibiri. Hanyuma abwira abigishwa be ati,
"Nimureke dusubire muri Yudeya."
Abigishwa baramubaza bati,
"Mwigisha, vuba aha Abayahudi bashakaga kukwicisha amabuye, none ugiye gusubirayo?"
Yezu arabasubiza ati,
"Mbese umunsi ntufite amasaha 12? Iyo umuntu agenda ku manywa ntasitara kuko abamurikiwe n'urumuri rw'iyi si, ariko ugenda nijoro arasitara kuko aba adafite urumuri."
Amaze kubabwira atyo yungamo ati,
"Inshuti yacu Lazaro arasinziriye, ariko ngiye kumukangura."
Abigishwa baramubwira bati,
"Nyagasani, niba ari ugusinzira gusa azakira."
Nyamara Yezu yavugaga ko Lazaro yapfuye, ariko bakibwira ko avuga ibitotsi bisanzwe. Yezu niko kuberurira ati,
"Lazaro yarapfuye, ariko kubera mwe nishimiye ko ntari impari kugira ngo munyizere. None nimuze tujye aho ari."
Tomasi witwaga Didimo abwira abigishwa bagenzi be ati,
"Reka tumuherekeze tuzapfane nawe."
Yezu agezeyo asanga Lazaro amaze iminsi ine mu mva. Kuva i Yerusalemu ujya i Betaniya hari nk'ibirometero 3. Kubw'ibyo Abayahudi benshi bari baje gusura Marita na Mariya kubera urupfu rwa musaza wabo. Marita yumvise ko Yezu aje ajya kumusanganira, naho Mariya asigara imuhira. Nuko Marita abwira Yezu ati,
"Nyagasani, iyo uba hano ntabwo musaza wanjye aba yarapfuye. Nuba ariko nzi yuko icyo uri busaba Imana cyose iri bukiguye."
Yezu aramubwira ati,
"Musaza wawe azazuka."
Marita aramusubiza ati,
"Nzi ko azazukana n'abandi ku munsi w'imperuka."
Yezu aramubwira ati,
"Nigiye kuzuka n'ubugingo. Unyizera wese naho yaba arapfuye azabaho, kandi uriho wese unyizera ntazigera apfa. Mbese ibyo urabyemera?"
Marita aramusubiza ati,
"Ye, ndabyemera nyagasani. Namaze kwemera ko ari wowe Kristo, umwana w'Imana wagombaga kuza ku isi."
Amaze kuvuga atyo ajya guhamagara umuvandimwe we Mariya aramwongorera ati,
"Umwigisha yaje kandi aragushaka."
Mariya ngo abyumve ahaguruka bwangu ajya gusanganira Yezu. Yezu yari ataragera aho batuye, ahubwo yari akiri aho Marita yari yamusanze. Abayahudi bari baje gusura Mariya babonye asohotse yihuta baramukurikira, bibwira ko agiye kuririra ku mva. Mariya agera aho Yezu ari ngo amubone, ahita amwikubita imbere maze aravuga ati,
"Nyagasani, iyo uba hano musaza wanjye ntaba yarapfuye."
Nuko Yezu abonye Mariya arira n'Abayahudi bari bamuherekeje nabo barira, asuhuza umutima wababaye cyane maze arabaza ati,
"Mwamushyize he?"
Bati,
"Nyagasani, ngwino urebe."
Yezu ararira. Nuko Abayahudi baravuga bati,
"Nimurebe ukuntu yamukundaga."
Bamwe muri bo baravuga bati,
"Ariko si wahumuye yampumyi? Ntiyashoboraga kubuza uyu nguyu gupfa."
Nuko Yezu yongera gusuhuza umutima ajya kumva. Iyo mva yari ubuvumo kandi bwari bukingishije ibuye. Yezu aramubwira ati,
"Nimuvaneho ibuye."
Marita mushiki wa nyakwigendera aramubwira ati,
"Nyagasani, ubaranuka kuko uyu ubaye umunsi wa 4.
Yezu aramusubiza ati,
"Sinakubwese ko nunyizera uri bwibonere ikuzo ry'Imana."
Nuko bavanaho ibuye maze Yezu areba hejuru aravuga ati,
"Data, gushimiye ko wanyumvise. Yasanzwe nzi kunyumva iteka, ariko ibyo mbivuze kubera rubanda bankikije kugira ngo bemere ko ari wowe wantu."
Amaze kuvuga atyo arangurura ijwi ahamagara ati,
"Lazaro, sohoka."
Nuko wari warapfuye arasohoka, amaguru n'amaboko bihambiriwe n'udutambaro no mu maso he hapfutswe igitambaro. Yezu arababwira ati:
"Ni mu muhambure mureka agende."
Benshi mu Bayahudi bari baje gusura Mariya, babonye ibyo Yezu akoze baramwemera. Ariko bamwe muri bo basanga abafarizayi babatekerereza ibyo Yezu yakoze. Abakuru bo mu batambyi n'abafarizayi niko gukoranya urukiko rw'ikirenga baravuga bati:
"Tubigenje dute? Kuri umuntu agumya gukora ibitangaza byinshi,
nitumwihorera gakomeza atyo, abantu bose bazamwemera, bituma abanyaroma baza bigarura ingoro y'Imana n'igihugu cyacu."
Umwe muri we witwa Kayifa wari umutambyi mukuru uwo mwaka arababwira ati:
"Urya koko ntacyo muzi. Ntimuriyumvisha ko icyababera cyiza ari uko umuntu umwe apfira rubanda aho gutuma ubwoko bwose burimbuka?"
Ibyo ntiyabivuze abyihangiye, ahubwo kuko yari umutambyi mukuru uwo mwaka yahanuye ko Yezu agiye kuzapfira ubwoko bw'Abayahudi, kandi si ubwo bwoko bwonyine, ahubwo ngo anahurize hamwe abana b'Imana bari hirya no hino ku isi. Kuva uwo munsi biyemeza kumwica. Nicyo cyatumye Yezu atongera kugaragara muri bo, ahubwo yigira mu mujyi witwa Efurayimu uri hafi y'akarere kadatuwe, ahagumana n'abigishwa be. Umunsi mukuru wa Pasika y'Abayahudi wari wegereje, bityo abantu benshi bagiye Yeruzalemu mbere y'uwo munsi kugira ngo bakore umuhango wo kwisukura. Babuze Yezu, abari mu rugo rw'ingoro y'Imana barabazanya bati:
"Murabitekerezaho iki? Mbese ntazaza mu minsi mikuru?"
Ubwo abakuru bo mu batambyi n'abafarizayi bakaba bategetse ko hagize uwamenya aho Yezu aherereye yababwira kugira ngo bamufate.